Hayabo
Amanyisa Emanyisa ngithi oh 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 amanyisa Emanyisa ngithi oh
amanyisa
ngithi oh amanyisa Umfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ubheke kulesigubu bathi sasidalela ngiphethe nanosilizi mfana sehlalela ehlalela bathi sehlalela ahlalela
ngithi oh amanyisa
esigubu mfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ubheke kulesigubu bathi sasidalela ngiphethe nanosilizi mfana sehlalela ehlalela bathi sehlalela ahlalela
ahlalela amanyisa isigubu sabanyisa dlala tikitiki kodwa esu yabani tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabani ahlalela amanyisa isigubu sabanyisa dlala tikitiki kodwa esu yabani tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabani awu pamanyisa
owelo yayishukumisa which is fight two lalo yayithukuthisa uzinkundla yonke nayo seyiphakamisa owelo yayishukumisa Spike 2, lano ya tugotis Uzinkunda yonke na yose ipagamisa Ay, onanini mgani Ay, onanini mgani Ay, onanini mgani Ay, onanini mgani
Hey, bati hopa manyesa Kupere masigena bati yashuma Ukuze kule piti fana saitalela
people.